radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji demen jogini on bete aljumaare noga lewru desembre hitande 2020 sakiraabe hidi be janwale e modon yamde jena yottake king Ousmane Niane bulle kabaruji do nu jireto ogi jande to caggal ko sukaɓe lekkol ɗiɗon keddi dow laawol université kabala ayam fuɗɗi multere jannde illa addinere ƴaɓɓene nde eɓe darta e laamu o darano kabaru mobilaji mawɗi doggoji dow ngol laawol ɗi ngaɗoji kasaraji fewdi e sukaɓe lekkol ɓe kingi o nokkumo gelle capanɗe jeegon kabaru margal ana wondi e feccude yimɓe muɗum jawarankoɓe ɓurɓe hewde le on nokku kolliti wiide ɗum wattake toon Koulibaly en Diary Sow en e Sissogo en galda e maɓɓe hakkillo fedde yimɓe lojaɓe ana darta e laamu o wattan hakkillo kabaru maɓɓe laamu o tabo aadiji ɗi ɓaminiɓe yimɓe lojaɓe mali yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beetago bisimilla moɗon heɗade studio tamani laawol université kabala ana heddi e wadde kasaraji ley yontere nde tan janngoɓe université ɗiɗon keddi dow ngol laawol caggal o kasara wadde sukaɓe lekkol ɗuni ayam fuɗɗi murtere golle nde fuɗɗinde gilla altinere ƴaɓɓine nde e wi ayam laamu o ana hani daranade kabaru mobilaji mawɗi ɗi ngaɗoji kasaraji dow fewde e sukaɓe lekkol ɓe faɓeydiro ɗen faamu keɗɗen Mahamadou Sama Sy koye Ali Cissé
batte masiba asdangaji ɗi fedde ayam darni tafunno jandi ji ñande altinere nde yalla hultinde ana hani lankoɓe ɓeyda hinnade kabaru muɗum yalla ɗonni ɗon ɗiɗon masibaji ɗi nan watta yo mutire sifa jandeji duddure ɗiɗi ko wiyete faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation e kañe faculté lettre langue et science du langage e wi kanko hoorejo fedde AEM ana hani laamukoɓe ɓe taɓo aadi moɓe ɓammi ɗum woni moƴintinde ɗattol hakkunde kalabankura e kabala keɗɗan Moussa Niangali kanko woni hoorejo fedde AEM
ɓen wurdide laawiɗi kan e mobilaji mawɗi ana hulɓini ila no université o darnetene laamu o ɓamino aadi muinde laawol iwo kalabankura yaade kabala fa hannde laawol ngol muinaka mbiɗa nodda hooreɓe laamuɓe ɓe gaɗa koɓe mbawi fuu yalla laawol ngol ana heɓa muinede
ka sukaɓe lekkoye yogaɓe kay kollitiwide darnugol jandeji ɗi wona fe dabare muɗum
mbiɗa mila mine kaani naarande dabere kabaru laawol ngol darnude jande nde wona dabere lobbere mine kaani naarude dabere lobbere nafa wala darnude o université mawɗo o nokku so tawi yaade to ana tiiɗi
ardiɓe jangnire dowdure kabala kuliti mette mum en bangal oɗo kabaru o ka dardi ɗum sukaɓe lekkuyeɓe yo taɓo sariyaji dow ɗatiɗe ɗum fofe tawede ɓe kuliti wiide hana fi AEM fuɗɗa mutere golle tawe kamɓe ɓeɗo jiiɗal tafun keɗɗana docteur Salif Tugola kanko woni jokko hoorejo faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation
mbiɗe nodda yimɓeɓe fuu warta e margol lobbol saabi sa a ƴeewi accident ngaji gaɗo ɗi temdere fuu mali hemere sappo a tawan yimɓe woni sababu kina sukaɓe jangoɓe warta e fina tawaji mum ɓe teddina sharia ngaji daraniɗi kabaru circulation ɓe ɓuyta vitesse ngaji maɓɓe ɗum laamu o ɓamino aadi darnude sotrama ngaji fa yettade mobilaji mawɗi de wattumo sukaɓe jangoɓe wawi yaade jangoyɗe wifo yaade cuuɗi darnude dañi anndiyamo sukaɓe jangoɓe ɓañi darnude jande nde wona dabere lobbere
ko ɓuri noga wiyo sukaɓe lekkuye kañe jannginoɓe mursi jonki mum en dow gulɗo ɗattol kabala batte asinan ngaji ɗiɗo kamion ngaji benɗi ɗum walda e civil en hewɓe keddiɓe fa hannde e dow ngulɗo ɗatol
sakiraɓe andon ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓude dow istati whatsapp dow numéro 76 62 88 51 mere mere dow ɗo mbawi noddu dow o numéro wiyamo 37 321 ley e région kay margal ana wondi e feccude yimɓe laamu kingi o nokkumo gure muɗum ana ɓuuri capanɗe jeegon ko ɓuuri hewde e yimɓe muɗum fu jawarankoɓe kollitiwide margal wala toon tawene Koulibaly en Diary Sow en kañi e Sissogo en kollitiwide ana jatta toon hono yo maccuɓe ni fa ɓeydore nden faamu keɗɗen Ali Cissé Aminata Dial
maccu ga ko wala ɗo ɗum woni konngol améri en yogaɓe le geni mbiyeteni kingi chakina gunduro maire commune
l'esclavage la
margal ngal a gollanta kan mi gollantama an wurnata hoorema e nokkuma gonɗa min du e nokku an gommi hoto margal woni mi e hooran kam mi tawi ɗum walde wonnode ko ɓooyi heddine wodude faano jam wawi wartirde e nokkuje ɗe
ngol konngol wona gonga e juuɗe yimɓe yogaɓe jeyaɓe le gendi golleji maccugako o ana wooɗi le wi Seydou Koulibaly ɓinguel leydi mali jeyaɗo keruwani Seydou Koulibaly ana narda hooreɓe lamɓe waɗa ko wawi fuu yalla ana heɓana dabere o tiɗallah
en premier lieu
ko ardi fu mel embe kali be darna hala marganga dudun hada sous préfet odun hali be darna dudun hada yimbe be ngadi ko baawi ka be jabaali hettinade ben du woni tiadele de be darri ke darne mabbe ka be jabaaka
payte ipute
lewi horebe laamu darani be sharia kirwani dawtere daraningal kabaru marganga bantama neltirama horebe laamu darani be sharia kai kamar ndenagu fare dabere timune hebenede o golle weli welay fudo mi ngoni hande do kabaru hala machu gako o ana heddi
fa yontrende timma sakirabe studio tamani hokka on kabaruji kabaru pawido do margal le region kai o ko nelabe amen ido mahamman baba kunta ibrahim harna jallo nelda tawarde holli tingol ko rewra le kaltidal jallag national ngal bantina mafa handen kenya wonno ko be kan holli tinde ko be dewri do mudum humini be don kolliti wide beedine wattu fa kollita ko dewri do mudum murtere golle balde joyi fedde sendika janginobe sinyinimbe sappo e joyi lewru october aljumar handen hani timude musil embe kolliti wide sariya toban tobere chapantati e jago berde be dewri do mudum e sappo jago lewru janvier tabaka e wi mabbe murtere mabbe de an wawi jukkininde jago lewru janvier hitande 2020 balde joyi kasen sini himeji mabbe di sini himeji mabbe di ngadaka fabi dore ne fam keden mohammed samasiku
jandeji darnama tafu der jangnide lelir furbade ende golonobe ko mun en e kanye jandeji hakundere gilla nyande altenere de janginobe murtube be wajibini gouvernement o hunchen hore tobere chapantati e jano berde sariya wol jeddobul nyande sapo e jegom lelir janvier hitane 2018 fawingul du janginobe jandeji di hakundere e lelir dennobe cultivere mutere wonde jukito tonde do mutere balde joy dum fuddan nyande noga di lelir janvier warurundu soni wala fufkulam o hunchani hore bangal himeji mabbe di ka dum fu tawede jawabu gouvernement o kay latike e le communiquer der mudun be kolliti buytude njuddiji kambe janginobe murtube be wonno dum yamira e le tobbere sappo e jeddo berde do hakke mutre der gollirde furobade ka wi ardibe syndicatji tin ibital kuru nande sappo e joy lewru october hitande 2016 ido gidali di hatta fe mutre mabbe de mutre wonde dum na wondi landinede yo gollobe l'hopital gabriel touré kolliti be jaha mutre golle e le nyala de noga e jegom e noga jitti ndudo lewru decembre yalla hun changul hore sifa golleji bismigol sawrugol e hinade nyawbe be
fedde himbe lojaabe jodde kekeni en nantinobe kabaruji e be darta e lam o tabo addiji di bamine himbe mali e lojaabe hono beedude hokkude be golle daranade projet ngaji mabbe kanyi e tabade sariyaji dibe kertana kede ko sidi mohammed kulubali hore jo fedde de wi ousmane dikko
Nous avons rencontré
Menjidi e ministre Kalda Leid Meden Hedima konon Yo hibintinde Chapane jeton Hanno beba mede Golebe Mendardi Ministre Chalda Leid Meden Du Menjidi e mudun Yalla Goleji goddi Hedi haujene mokodi Anandarano Fa membame Odarano du Yalla hedi Honora umakobe Yalla ananjingeneme Fa sare amem Kabame Minen loja bebe E gole O warano dangdu Feude honora umakobe Fa jogi be gulir Be du bamemen Be dihendu Membalire jaudi do ay timode hitanele minen dar gouvernement du yengina hono dar ta muyaji amendi hono wallirde men jawdi ndimen gollira pamame e golle fawardulu e signinde sariya kede nawo men ka
application de la loi
ko buru ujinaaji tati dewte bindiraade juude woni desaade ley bembe dewte ko buru temdere e majje ngattaama ley ande kesse de ONG Savannah hokki o kabaru kenyen do bamako do ley yambere fuddugol hollitingol dewte ki ede tumbutu e wi mabbe dabareji kewdi bamam faade dewte mobe fa gasa kede ko docteur Bansoumana Traoré coordinateur ONG Savannah wi Mariam Kamba keita do faccitak Mohamed Samasiku
Yimbe lebe nana kabaru bindidi ibe andi dun yo bindi ngadadi e arabu kore e kanye temde leidi mende ka ebe kumpasane ko woni e leidi do bindidi sato jati ebe njara dun do yutan kabaru dina denno min jeli bangal guleji amen politindi ko lowi e do bindidi ne wawi jati wide sifaji ande de fuf na e di do bindidi wakat jun o min jeltini dewte mawde sappo e go'o ane majje joyi du journe e jeegom du dewte cewde bindidi min gaddi bamako do wattu ti allaji leydindi na jogora no fewri sanne wattu juno ko budum nyaaji temede tati e ko fawi ngoni ko tana do hore wakat juno anay majji u nyaaji temedere e ko fawi nawtura di bangal ande kesede
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakira be ndaro on kabaru ngon ile region ngaji medel en yaran lam sigaso biro kuchala kumini do yawara himbe jawdele mu beno yafere hollitama alal bar jabbine de e wi horebe mabbe biro o gollando habgol tidallaji kebeteedi do lawi le onnoko hitande biro o hani lamade ESA ide darani jawdi mudum do immadara malegistis projet janginobe chapade nayo e go premier cycle e second cycle an songo anagondi e janginede do no beedirta famu no janginirta balde sappo jandede watta le mudum be kulitete hono suko hani jogorede so ana jangine kap an songo darani den do ittugol jawdi projet amélioration de la qualité d'éducation au Mali ko ONG IRC hunchani hore sen jari san galleji chapande nay e gudi warde le on nokku dokkama gureji e kaduleji hokkabe dum be hollitama wiyede rewbe sappo anay mubbe yo hore en galle le hokkabe be walde association be noddi association be noddirta Carrefour de développement et de la paix du cercle san kany wadi gol hokkugol kedjaado hokkabe yetti walde wadi hokkugol gol sakirabe do kadude kabarji ka kedde hedaade yewtere sukabe de ana wudi Thank you.